say aye aye. Aki, let it go. Naise komu bantu bange ne babuza cheche banjagaza. Buli wengenda ku stage ne bechangira ne bango bayo. Bangambye big eye wanofetwa kuwanika netukuwa kila nyonyo nofuka omuyimbi wakabi na ewe bituka kusonga za fe toyogera kusonga za fe totusayo songa za fe atenga ochimaje situlumanyo kale nemba sabi songa zabwe basteke musamare nebabisa musamare nebangamba Uganda olemwa 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 Uganda olemwa Uganda olemwa olemwa webituse Uganda olemwa Uganda olemwa 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 Uganda olemwa Uganda olemwa olemwa webituse Uganda olemwa Uganda olemwa bantumye nebangamba Eche gulo bativako Eche chaba bativako Bada chimo atenga malizo Epe iye bintu mukwanga Abakuru bapaza mpaze Uliru chabale gandege Owa wansira ule chukola Emiri mumwe bandija kasentubu Kwa kulizo kwa suse Tenda ziwebwa bazungu Awatari kubuza kubanasi Amaruwa liredagala Ucha bafanga mutwalo abachalo kufanga bazali chobachi manyira ne bachi wakatunda ngude zimumbi nyonyo labayo olugende chirudo omulwadde bamutwala mulamu watu kiranga lwiru muse bino byonna babingambye ebirala bingi nyo ne babisa musamale ne bangamba Uganda olemwa 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 Uganda olemwa Uganda olemwa olemwa Say Uganda olemwa Uganda olemwa 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 Uganda olemwa njogerera abantu bange olemwa wewe tusa Uganda olemwa Uganda olemwa nabadde nkyali awo ne wabawa abayingirawo banonga bayina bibuzo ne mbagamba kikale mubuze babuza lwaki abaana baffe buli lukya bakwatibwa babuza lwaki abaana baffe Nirucha batibwa buza bati abana bafe bafundira mu jeiro ne baba tulugunya awatali kubaleta mu koti kwewozako abavayo kwogerako be mutwalanga ba enemy mukifo kyokuba tochi ne mweso ingane mutereza waliwo ne kye bangambye kye batagenda kukiriza ebibuzo byabadde bingi nnyo ne mbasaba ntwaleko bino Mbalekele namba yange bankubile konga waliwe chiganye Nibabi gata gata nebangamba Uganda olemwa Olemwa, olemwa Uganda olemwa Ulumu nange bisobira Olemwa, webituse Uganda olemwa Nibubo babiredemu Olemwa, olemwa Uganda olemwa Bakulekayo nebakugajambula Olemwa, webituse Uganda